Hakuna mapenzi, sema tabia tu tumefanana. Kitaka tutoke, paka mikono watu nashikana. Chuma banana, jake changu tunakatiana. Ano kutongozana, tukikonyezana, ni urafiki ndo tumeshikana. See my bestie friend, 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 yo. See my bestie friend, yeah. See my bestie friend, I see my bestie friend, I. Kake nini ninacho sinampatia. Ona namweka dipi, namposti pia. Oh ya we, tunachanganya changanya. Wanajidanganya danganya. Eti vima vito mana umana. Ila see my bestie friend, I wanasema no wapana. Shida zake na pambana pambana. Japo sikuwai kumona na bwana. Ila see my bestie friend too. Chumba banana, jake changu tunakatiana. Ano kutongozana, tukikonyezana. Ni urafiki ndo tumeshibana. I see my bestie friend, I see my bestie friend, see my bestie friend, I see my bestie friend, I see my bestie friend, yo. See my bestie friend, yeah. See my bestie friend, I see my bestie friend, I. Kidaluso tunakanyagia, wanafatiria. Tukitoka tukunywe bia. Wanafatiria, tunakanyagia, tukitoka tukunywe bia.